the voice of America.
Hello, everybody. Welcome again to your super show, The African Beat on the Voice of America. From our studio here in Washington, D.C., I am David Vandy. Hot rocking sounds from across the African continent will be coming to you again today, so stay close and make sure you don't touch that dial. My first stop today is going to be the land of South Africa with Peggy in Ngiyathanda. And right after that, Ghana with Daddy Lumba in Akoma Da Koma So. And then to Tanzania with Mike T in Demuwangu. But first, Ngiyathanda by Peggy of South Africa. By Mike T of Tanzania. Before that, Akoma Dakoma So by Daddy Lumba of Ghana and Gia Tanda by Peggy of South Africa. You are listening to the African Beat on the Voice of America, and I am David Van Heer in Washington.
You don't have a problem, but if you have a problem, we got the solution. And the solution is African Beat on The Voice of America. Stay tuned! I am Kate Ola from Enugu. I love African Beat on The Voice of America.
You don't have a problem, but if you really think you do, then we have the solution to your problem. And the solution is African Beat on The Voice of America. Monday through Friday, 0900 and 2000 Universal Time with me, David Van.
The Voice of America, VOA.
Welcome back. People not like people. This is the sound of KOK from Sierra Leone. He's presently based in China. And right after that, Josie Chameleon in Niamey. But first, People Not Like People by KOK of Sierra Leone.
Some go come your way, and jealousy for nothing. Some go turn na wewe unadhani mimi na kula raha haki ya Mungu si kama nafanya starehe niko huko na tafuta hela natako jume kutafuta sio kupata wakati wengine huwa nakosa huoni kuwa na muka asubuhi na mapema hata watoto na wacha bado wamelala
na umbo ni ya mimi
mama watoto wangu
nina umbo ni ya mimi
wewe ni pacha wangu
na umbo ni ya mimi
usinisaliti
na umbo ni ya mimi
na mpenda sana
na umbo ni ya mimi
mama watoto wangu
nina umbo ni ya mimi
wewe ni pacha wangu
na umbo ni ya mimi
Sitoi nje, hatu kiwaelezea hazi wa uzu Ukiwaelezea shima yetu enashuka Hata wanapembeni na wanatucheka Usizani kama wanakuonea uruma Wanachosubiri mimi na wewe tuwachane Usushiwa usi usikilize na waru sikubali Wanachosema hao ni sumu tu
Na umbo ni ya mimi
Mama watoto wangu
Nina umbo ni ya mimi
Wewe ni pacha wangu
Na umbo ni ya mimi
Usinisaliti
Nina umbo ni ya mimi
Na mpenda sana Mama watoto wangu
Nina umbo ni ya mimi
Wewe ni pacha wangu
Nina umbo ni ya mimi
Usinisaliti
Nina umbo ni ya mimi
Wali wonze rembula Kwenolo oza jinomera mkuchakala Akawala isiba mkuchakala Mama wabana mera mkukazana Chima nyero pia kazanyo Elolusi wali wole zibula Wetola vanga kena kumalini Na mabute ngale kamu Mama watoto wangu
nina umbo ni ya mimi
wewe ni pacha wangu
na umbo ni ya mimi
usinisaliti
na umbo ni ya mimi
na mpenda sana
na umbo ni ya mimi
mama watoto wangu
nina umbo ni ya mimi
wewe ni pacha wangu
na umbo ni ya mimi
usinisaliti
na umbo ni ya mimi
mara nyingi kama siko na wewe unadhani mimi nakula raha haki ya Mungu si kama nafanya starehe niko huko natafuta hela natako jume kutafuta Sio kupata wakati wengine huwa nakosa huoni kuwa na muka asubuhi na mapema hata watoto na wacha bado wamelala
na umbo ni ya mimi
mama watoto wangu
nina umbo ni ya mimi
wewe ni pacha wangu
na umbo ni ya mimi
usinisaliti
na umbo ni ya mimi
na mpenda sana
na umbo ni ya mimi
mama watoto wangu
nina umbo ni ya mimi
wewe ni pacha wangu
na umbo ni ya mimi
usinisaliti
na umbo ni ya mimi Nina 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 umbo ni ya mimi
Toka zamani nimekuwa mimi
Nina umbo
ni ya mimi
Nina umbo ni ya mimi
Usinisaliti baby
Nina umbo ni ya mimi
Wewe ni pacha wangu Toka tangu nimekuwa mimi
Na umbo ni ya mimi
Na umbo ni ya mimi Wewe ni pacha wangu
Na umbo ni ya mimi
Toka tangu nimekuwa mimi
Na umbo ni ya mimi
Na umbo ni ya mimi Mama watoto wangu sweet baby
Wewe
ni pacha wangu Toka zamani nimekuwa mimi
Na umbo ni ya mimi
Na umbo ni ya mimi Usinisaliti baby
Wewe
ni pacha wangu
Niamini by Josie Chameleon of Uganda and People Not Like People by KOK of Sierra Leone. This is the African beat on the Voice of America, the show that brings happiness into your homes and smiles on your faces. I'll be right back. Stay close.
African beats.
Africa.
Africa.
Voice of America. What does the modern African want to hear on the radio?
When I wake up,
I want to know what's happening.
I'm interested in news about Africa.
What's going on around the world?
The news of Africa.
Give me the latest sports news.
I need some music.
Music for Africa.
African music.
Yes.
News and music from Africa.
News and music for Africa 24/7.
Now the Voice of America brings you even more news and music of Africa. You can listen to VOA around the clock 24/7. 24/7. In Accra, Ghana on 98.1 FM. And in Nairobi, Kenya on 107.5 FM. Or anytime, day day or night, anytime, over our website, www.voaafrica.com.
News and music from Africa.
African music.
News about Africa.
24 hours, 7 days a week.
24/7.
Yes, 24 hours, 7 days a week.
News and music from Africa.
News about Africa.
Yes, 24/7.
News and music for Africa, 24/7.
Now let me just bring you back to music. This time I take you to Nigeria with Faze in Kolomental, and right after that, Babe Come Back by Kinda Strongs of Cape Verde, and then to Fura by Saba of Somalia. And now let's take this one, Kolomental by Faze of Nigeria.
Oh, I'm on a mental kiss. Start to the grace. Now who they rock in this place? Kolomental. For this place, Kolomental.
Oh, yeah.
Start, Kolomental.
African beats.
African.
African beats.
African.
African beats.
My name is Gwendolyn Fungu, and I'm just so excited to be here. You're listening to African Beat on Voice of America with David Van D. Hey, don't you miss it for nothing.
Musambiti maliti mm-hmm. so manda chuno la ulita mko eva enko nina samu sambete maleti nimuye wakili kete usiti nye wakili kete usiti nina samu sambete maleti yeah.
Ama el cajosi so bir kayo number kako
hawo hawo le le
city 18 runuk ye has won the hadi the hadi sika hele seat number kalamo
hoga hoga le le
mukti ka kada sheyam kutura mukti ka kada sheyam kutura
Somanda juno la ulita Nko eva eko
Nina samu sambete mati Dat kan agui apsigena Dat kan furaha nasi Wahanjiri nena jikena Wahimando no natusi Wahimando no natusi
Samu sambete maleti
Bilawo, bilawo, nambaka ko Yohawo, yohawo, nambaka le
Bila isa nafaje Nina samu mchaji
Bilawo, bilawo, nambaka ko Yohawo, yohawo, nambaka le
Nina samu mchaji
Saba of Somalia. That one was specially for my friend Abdinasir Ali of Somalia. And before that, Babe Come Back by Kanda Strong of Cape Verde and Kolomental by FaZe of Nigeria. This is the African Beat on the Voice of America, and I am David Van here in Washington, pushing and pulling the records for you. Stay tuned. I'll be right back.
This is the African Beat, where the music sounds so sweet that it makes you move your two feet. African Beat. It brings out the you in you, and that's so true.
This is the African Beat on the Voice of America, coming to you Mondays through Fridays. And right now, music from Burundi, Kidum in Abambuzi. And right after that, I Need Some Love by Grace Decker of Cameroon and Mulema by Kendo of the Equatorial Guinea. But first, Abambuzi from Burundi.
Gango Yusufu Matuma Yahaya Hussein Papa Graz Charles Ogada Digital Entertainment Promotion Ah Sesa Mama Kibido Morisoyan Yanni Todie, Todie
Pamba wizera, kandi wachiwa mako.
Namazenga mieni ena
Mulema by Kendo of Equatorial Guinea. Before that, I Need Some Love by Grace Decker of Cameroon. And Abambuzi by Kidum of Burundi. Well, I want to thank you again today for accepting me in your homes, in your cars, on the streets, wherever you are, listening to the African Beat on the Voice of America. I am David Van Dien in Washington, saying bye-bye.
Oh,